Hey girl, najua kwako nimekosa nisamehe. Kama sitorudia tena, so baby please, siniache hasirani, niweke kwako moyoni, cause I don't want you to leave. I'm sorry,
yeah.
So sorry,
sorry.
Girl, I'm sorry.
Niko choka, baby baby, sina kitu nimechoka, baby baby, nakumbuka niko choka, baby baby, sina kitu nimechoka, baby baby, asifunzwe na mamae, ufunzwe na ulimwengu, yame nikute na chechimea, nini wewente wangu, na vibao kipita njia, nilisha tubu zambi zangu, kuwa limuasi Mungu na kumuamini shetani, nikasea mke wangu mbia mzitu nyumbani, haina budi kusame, imeandikwa vitabuni, hata kama na machungu yasiyopona moyoni, mtoto akinyia mikono, wezi kati na kutupa, maisha sawa na bahari, maji huja na kupwa, kupanda kushuka moja mitani kwenye maisha, ni kufuti machozi leo chini sija kwisha, nimerudi kundini mikondo iliyopotea, amlisha nipigwa mawe nifo lipize mateso, napiga goti let's fight na kwa wako. I'm sorry, sorry.
Tenda nikizani mini superstar. Nafsi na nisute na waza jinsi gani nili kukata. Isi ya kali kiwa ndani na kumbuka ma. Mudona kwenda kiganjani na zunguka saa. Niliboteka na mapenzi ya kitoto liyepona enye pesa. Mapenzi na mikoko. Siku zani wana death na vigogo toka enzi. Najuta sana mpenzi. I'm sorry.
I'm sorry for the lies. I'm sorry girl, I never meant to hurt you.
Mala 9 PM, 7 PM, kiludi nimelewa na naletwa na madam. Subuhi sio mimi, pombe mitoka kichwani. Please, hey honey, nweke maji bafuni. Ananikumbusha ujana, bado hujaacha tu. Leo umelala sana, watoto mikwenda school. Mke wangu akashtuka, mume nimebadilika. Mpaka kodi ya nyumba ya watu sijalipa. Kataka nibadilike, ndio baba bora wa family. Watoto wasibadilike, wapate mema maadili. Hey senyorita, hona nangaika. Shida zimejaa na sijui pa kupita, naomba nianguke, mkono wanishike, labda lies ni ya kwako mke. Sorry, I'm sorry.
I'm sorry, so sorry, girl, I'm sorry. I'm sorry, so sorry, girl, I'm sorry. I'm sorry, so sorry.